ngiwe kudala ba ndenza feel ingathi mna uthando alufanelanga yeah ngenxa yomsebenzi wam bacimba yonke idwilula namdingumntu ifana nabo Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mlinge ndinako ndikubekele wena Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu Ngoku mlinge ndinako ndikubekele
Ngakho mlinge ndinako ndikubekele wena.